weshaka wayinhlodlo
sizwile bekusho
weshaka wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
weshaka wayinhlodlo
sizwile bekusho
weshaka wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
kushaya uyindondlo
sizwile bekusho
Kushwayo wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
Dingane uyindondlo
sizwile bekusho
Udingane wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
Kushaka wayindondlo
sizwile bekusho
Kushaka wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
Dingane uyindondlo
Sizwile bekusho
Dingane wayindlondlo kwabo
Ngqama sokisemlenze
Kushwayo uyindlondlo
Sizwile bekusho
Kushwayo wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Kushaka wayindlondlo
Sizwile bekusho
Kushaka wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Kushwayo uyindlondlo
Sizwile bekusho
Kushwayo wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Kushwayo uyindlondlo
Sizwile bekusho
Kushwayo wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Weshaka wayindlondlekhaya